Papa because of you,
police because of you.
Egu muka muleti,
police because of you.
Oja wo akamuna ku,
police because of you.
Eva makani na you,
police because of you.
Iberi 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 ku, iberi iberi ku iberi ku iberi ku.
Onye mụrụ nwa na nwụrụ anwụ, ụmụ Igbo na-abụ ntụ ka m na-atụ. Because of you,
you will come to me.
Because of you,